DJ Laida on the beats.
Download kupitia smokemziki.com.
Achunchue, mbona mwanzo nilimpenda, alivyomua nikajenga, makosa nikasame, na upendo kupotea, ila sasa nashanga, ila nikifosi kumpenda. Shusha
kupitia smokemziki.com.
Come mix chuncho.